Ichikope chalenga amakumi yabiri na chine. Yesu alina omweo. Yohane 20 verse 19 ugufika ku 29. Abasambi bakwa Yesu babikile umubiri wakwe munindi ilio afuile. Ali munindi nshi kushitatu elio ashu kuike kubafwa. Imfwa yali ifiro kusunga omwana wakwa lesa. Yesu ailangiri omwine kubasambi bakwe, aiminina na pakati kabo bonse, bali sungwike. Umusambi umo weshina lya Toma, talina abasambi ilio Yesu aba monekele. Toma elio abebele okuti. Nganshimwene ifilonda fyakwe umu apitile nsunga. Muminwe nshibikile mone mino yandi, ni nshiriena nshasumine. Ilio papitiri omulungu umo Yesu kabiri ali moneke. Lolesheni pachikope. Yesu alangishe Toma ifilonda alinafyo elio amwebeli okuti engishe minwe yako mufilonda fya kwa Yesu. Elio Yesu atile, lekeni ukuntuishika, sumineni. Yesu kabiri atile, valishuka abwaba sumina ukwabulo kumona. Bamunyinane, tuibanga Toma, iyo, wale tuishika. Na tuvenga Abraham, uyo wachetekele mubulae wakwa lesa, elio no kumukonka. Nimuku kwata buchishinka muli Yesu shikulu ifwe. Na muku konka, emo tuingeshi valesa, no kupoke chila mbuchamu ya ayaya, icha kuikala na cho.
Aba musumina balipelwa makaya kubabana.
Onse aba musumina balipelwa makaya kubabana.
Onse aba musumina balipelwa makaya kubabana.
Onse aba musumina balipelwa makaya kubabana.
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 Bakwalesa.
Kubabana.
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 Bakwalesa.
Kubabana.
Kubabana. Kubabana. Bakwalesa.
Kubabana.
Kubabana. Kubabana. Bakwalesa.
Kubabana.
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 Bakwalesa.
Kubabana.
Kubabana. Bakwalesa.
Bonse aba mupokelela balipelwa makaya kubabana.
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 Bakwalesa.
Kubabana.
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 Bakwalesa.
Kubabana.
Kubabana. Kubabana. Bakwalesa.
Kubabana.
Kubabana. Kubabana. Bakwalesa.
Kubabana.
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 Bakwalesa.
Kubabana.
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 Bakwalesa.
Kubabana.
Kubabana. Kubabana. Bakwalesa.
Kubabana.
Kubabana. Kubabana. Bakwalesa.
Kubabana.
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 Bakwalesa.
Kubabana.
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 Bakwalesa.
Iyi empela yebuku lyakubalila po.